Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Ɗo yo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Studio Tamani.
Heɗiɓe studio tamani on e jampo kadi suuɗi yettuda kabaruji goɗɗuɗu e ñalawma o ana ɓuuri rewɓe jaagotoɓe dow beddaji ko ɓuuri nden no yaruɓe koyɗe ene beyte hannde faa ɓe miccintina ministre jaagotoɓe ono wiide faa hannde aadiji ɓe manaji ɗi jottaki ana ɓuuri yimɓe temere ɗiɗon gollannoɓe usine kulikoro nden no moƴƴinannoɗo ndemantigaji o gila ɓe ndiwa faa hannde nden no faa hannde kamɓe ɗum eɓe tewta hakkeji maɓɓe ɗi ene beyte hannde baadu keeriɗo mawɗo waɗi faa galleji nden no hono kaɓirteɗi heƴƴeyɗere heeƴe nden no ɗum ɗo e duuɓi nogay garuji ɗi ena baale kewɗe nooti ɗi ena anniyaji mawɗi malinkoɓe ko ɓuuri yimɓe millioji nayyi iimo holliti wiide hanno ley gelle ujunere e temeɗe joyyi nden no ngala ndiyam ceniɗan beete hannde woni ko iimo ngo holliti courant e ndiyam nden no ceniɗan wala e ɗe gelle kuurɗe kala nden no cumu mawɗo waɗi jeere mawde bamako ɗo ena hejjere hanke kaaki bonuɗi ana ɓuuri milliardji kewɗi sefa bitikaji ko footi temedere cumi fa laati ndoni hen bisimilla moɗon studio tamani nden no janngo woni ñalaande heeƴanaande ndiyam ceniiɗan nden no elli adunaaru ndu kala ana ɓuri gelle ujunere e temɓeɗe joyi ley mali ɗe ngala ndiyam fes beete hannde woni ko ngo iimo hollita ministre courant e ndiyam ceniiɗan o enna nden no fedde yimɓe nden no joƴƴinaani nama faa landina yambereeji o ñalowma Oumar Waygalo lanndondiri e hoorejo fedde nde kanko biyeteeɗo doan dunanthie dawkeɗe ɗe Oumar Waygalo
nous mettons l'accent
pa min gatta tobere dum woni yaade hono tiidalaji ndiyam ceniidan worri e nokku ono sabi sa jeewi le kedduuji to ko foti gelle ujunere temede juya tawan den woni gelle de ngala hono ndiyam ceniidan ton dum wadi so min dokkindire laamu o juude fa min jaw hono min gatta yalla ndiyam ceniidan hebe e nokku o sa jeewi do dum buri fu nawde dum woni le kedduuji to sabi sa jeewi ton ndiyam ceniidan dan wala ton fe ka neddo waawa wiide yo dum nokku gottano sabi sa jeewi fe le galluuji de atar dum nokku gondo hakkunde jaati jaato don ndiyam ceniidan buri hebede dina hono dum woni
plus défavorisé que le centre-ville.
Kanda walde nde wana jeel lamu agir yo habude e heydere do e duubi noge garoji di beete hande woni ko yimbe kompita do golleji e keyaadi do e den den no hulutide wa nok beete do CICB den no cialdi walde den no iya den woni walde mawde leydi aduna leydi rul meede afrique adina batu o en den goni CDAO imwa kany e sils mamadou touré lamdo ndiri e sibiri jean zumbi kanko woni keyaado lamu do walde nde en akere den ousmane dikou
l'alliance est née
gal dental yo jeabe region o e walobe dum moddinimo e dow famude tidalaji ngure agir yo dental dabareji jabbotodi yolbere jama wo hasindibe ngure remobe e misinkimbe gollanobe hore mum fandube dole wombe le galluje agir yo fa buita torraji yolbere agir yo fa buita torraji yolbere di warra e dow liwdade leede sahal e afrique fu e le dabareji mudum ittoji yolbere le dubi nogay garuji
c'est-à-dire éradiquer la faim
hakkude jeere mawde bamako to ena sumi hejjide hanke fa no boniri sanne nden neɗɗo yonki ka fu hedda hikka kaake boni fa sanne milliardji kewɗi woni ko heddi hen kaake muɗen ɗum woni o woni cumu jeegoɓo e ley diɓɓamde 2013 warde 2014 ko heddi ko waɗi e ley mali nden no hamma kas nde kasoge kanko o dunke banggal cummuli enna wonko faccitani isa faka bakere ɗe Oumar Waygalo
min ka ko jimile hen dongal ngal yo ɗum nokkuji tati no sa ƴeewi gouvernement o jaati kañum hoore mum fiya e dabareji ɗum woni le galluje ɗe tawede cumu waɗi fur eɓe keɓana ɗum dabare ko yaawi saabi sa ƴeewi mobile aji ɗum woni kanɗi faabade hono to cumu o wattato mobile aji ɗi wakkati sina ɗi jaaha ɗi ɓama hen ndiyam ɗam fa ley mayoji to na wakkati sina ɗi daro ɗum won ɗo courant poton ngaji ɗi goni jaati ɗo ɗiɗobel muɗum yimɓere énergie ɓeɓe kaali fiide hen dabareji saabi de compteur ngaji ɗi kamɓe kani wattude ɗi kamɓe kani ƴewde ɗum woni hono courant ngaji ɗi jottinirte hay iɗum ley sériyaji ɗi jaati sa ƴeewi ka wakkatiji a tawa neɗɗo kañum hoore muɗum kañum jottintono compteur muɗum tataɓel muɗum du commerçant ngaɓe ɓe kani fiide ley hen dabareji ɗum woni ɓe ƴeewa wakkati so cumano waɗa fo ɓe ƴeewa hono ɓe cakkirto ɗum fati ɗum waɗa bonandaji
yimɓe sottudoɓe gam basiji gaɗɗi sahal mali to ene so koɗoyi kuccala ana ɓuuri yimɓe temeɗe tato e yimɓe jeegoyo walde ne wona jeellamu mzs favorique ɓe guureji kewɗi nden no galleji capanɗe nayyi nden no rewɓe noga e jeetto nayyi mabɓe neɗɗo fuɗu hakkama to guuri ɗum no cako kiloji temedere maaro kiloji temedere gawri no kiloji sappo sikoro kiloji litre ji joyyi ne bantigaji kañum e botur kosan wotru nden no millionji nayyi woni nana ɗiɗo almusaɗɗaji rewɓe neno yeyobe raidaabe no koliti mette mum beta hande be jari koyde mairi bamugo to kanye sambur commerce to eden holliti de lamu o en yottinali adi bamanno ni ena isa faka ba lamdondiri e hoore jimabe god beta do kamisa tawore kedo den umar waygalu
non somme la pour nous
min gari do fami jawene dabareji le tidalaji di min jogidi sabi wiyano mo min joppa dati di fa yimbe kebano jaddiro le hen be koliti wir so min joppino dati di bal tati fu be jawan do be ngatta min hay hande ar fodi bal noga fa hande dabareji fi wono be jawana e me tidalaji amedi ministre o jatti halno le suudu tele ndu wiide so balde tati hibbi fu min jawante do min ngatte hay hande hande o wakkati fu do min joodi fa tan police ngabe be dere be dibbami mi anda fu do min jaata dum wodi so min gari fa min lando dum woni ministre o jawana mi dabare yalla mi jodoto do min gondo na na min immoto ton ta fe
la place definitivement
le hakkilantaako walde de wana jallam wietende sente djijo kan kawrital fuddi beta hande hakkunde pelle burdabe arabe murtude ena leydi Italy dum woni Rome denno faado e balde tati denno be tongide ton direji denno godjaaji mabbe fu tawe ana leyi hen hono gal kawrital wadanoma nyameedu denno ko futti horebe denno pelle murtude denno dentinino to ena tambiete ganda koy ganda yizo fa beydade e yimbe emnela asso yi akanye MAA ana gonno e gal do jidal nyamingal en avoka touré kanko woni avoka deno général Amadou Haya Sanogo o holliti on ana wonno do bamako do ne ka sotinama yaade selengi on mettama ton sande ko on sotinako sabi o tippo yama to e le garwel gotel hono on nandirama hono o wana bi leedi ndi jaate e lengi touré mo torri ke ton fa wala seeda mo holliti dum metta makko sande Mariam Maiga landondiri e avoka touré o kedo ne Ousmane Diko
mon client
mo chaganto mi o fay hunde wala ne makko fa warde e nyande alan hejjere sabayo on saha o rugga se o naba commune selenge ilenden o jabali nyamde ko rugga so naba karhan wala e saria do woni do ana faadi wala nyegere wala folonire yo suudu hippirande tol do nedda hana wonde ko hani yo landede ko nangira ko ilen nogaje lewru novembre ndu Amadou Haya Sanogo yidali e juge mum folakete fa famu hebe ko nangira ko
entendu par le juge d'instruction
koro e sigasu ana ware kilometre chapande jeti pongonno ton o neno goddo ton fa hande gila jamanu tuba ko bi wonko o ngimanoto en o tampi fa sanne neno mo ndara wurjude jaate jamde makko fu neno beltanto de culi fa laabi neno mobilaji teddudi fa hande no ngotali jabborade do o do pon neno wonko farati mawdo woni e to e le o do pon sigasu hore be sigasu koliti be bami aniyaji mawdi yalla dido kabaruji dido tidalaji ana bilte ko foti yimbe temere dido ndiwano ma neno e izin joka kulikoro mo inano ne bantigaaji kulikoro to en gila 2005 iwde den warde hande e ben gondi e tiwtude hakkeji mabbe zuwana nayete wonko mobe ni studio tamani kedo den Ousmane Diko
ila eide 2012 men politike men bamanama adiji e ko ministre den halno e eide chakiti do odu men politike fa hande wala ko men ji hono men gurdi min yoppabe golle be ka men mayi men iraka e kulikoro be ka fu jaarendi e kaaje ittata le mayo ila dubi jeddi fa dubi jetti malinkobe an joodi joppabe golle laamu fay goto huncenaade dum hore balle men famen ngurta
ya prendre à vivre
kenye saldu walde daranindo hakkeji yimbe gawndu en woni saldu AMDH ndu en ndu waylitama Mohamed Souma watanama fa o jodo hakke dubi nay en horebe hebbe en bami gabon kobe be bamani dum aadi be tewtanambe gonga do labal nan hunde fu ko wadno to en kala neddo tognaado fudu ka sabi kanyu du sana totte gonga mudu sakrabe do kaadu de hande bangal kabaruji denno en ji jango en ji altener warware ana buri rewbe jagotobe hewbe temedi don gonno ko kulli tere mudum beta hande bi lamu o bamanaybe no yottnay adi bamannobe ni en ana buri du yimbe temedi do nono gollannobe izin kulikoro to en be du ana gondi en dartude hakkeji mudum cuma mawdo wadi e le lu jere bam ko do en hanke denno o do cuma mawni sande kaaji mboni en fa heewi ka neddo fu heddaaki hen ana buri milliere ju kalis kewdi woni ko heddi ko sum kaaki di en cumudi en bitikaaji andu an fodi temedere cumi ton fa lati ndondi bismillah modon jaarama e hedaade en ji altiner warore